osasire bishunguro byanje kando nyuze nyere mbe ori kwera tititi eba nishahuri osasire bishunguro byanje kando nyuze nyere mbe ori kwera tititi oi yesu shunga mpora mpora umumagara ganje nyuze nishagama yawe yumwana kwintama Singuze ebiyo museji Manwani vetu mwena Awaye tisize bibi Muhamira haryoko Awa singuze ebiyo museji Oye yesu shuma Mpora mpora umumba garaganje Yose nishagama Eyawe yomwana kwintama Oye yesu shuma Mpora mpora umumba garaganje Yose nishagama Yesu niwe weshereko wabantu abari mukabi mwija waruhure imwe mwena abari meriwe Yesu niwe weshereko wabantu abari mukabi mwija waruhure imwe mwena abari meriwe Oye Yesu shuma mpora mpora umumba garaganje yose nishagama Yawe yomwana kwintama Oye Yesu shuma Mpora mpora umumba garaganje Yose nishagama Yawe yomwana kwintama
Oye Yesu shuma, mpora mpora umumba garaganje